Ebisobanura ko mu myaka icumi ishize wasangaga abanyeshuri bahitamo kujya mu burezi ari bake cyane kandi rimwe na rimwe hakagirwamo n'abana babaga babuze andi manota yabajyana mu yandi mashami. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB Ndayambaje Irene yabwira Radio Ijwi ry'Amerika ko Leta yashyizeho iyi gahunda kugira ngo izabone abarimu b'abahanga bazigisha kuva mu mashuri y'incuke kugeza mu mashuri yisumbuye. Uyu muyobozi yemeza ko abarimu b'abahanga bazafasha muri gahunda yo kuzamura ireme ry'uburezi.
Ari mashuri nderabarezi muri iyi myaka yashize ntabwo yabonye icyo nakwita ngo support mu bijyanye n'ibikoresho byose nkenerwa. Hari aho rero wageraga nko muri TTC tegura abandi bazigisha muri primary wenda ama science ugasanga TTC itagira laboratoire. Mu yandi magambo wasanga aho ngaho hari micyuho. Noneho tunagiye no mu ndimi, buriya niba ari ahantu tugomba gushyira imbaraga ni ukwigisha indimi, kubera ko indimi ni umuyoboro w'ibindi bintu twigisha byose. Nk'uko ubizi rero guhera mu mwaka wa kane w'amashuri abanza ukazamura ibyigishwa byose binyuzwa mu rurimi rw'Icyongereza. Ni ngombwa rero ko uyu munsi dutekereza gushyira icyo bita laboratoire de langue mu TTC yacu, kugira ngo abanyeshuri barangiza muri za TTC babe bazi izi ndimi twigisha amashuri yacu ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero nabyo ni ibindi bikoresho bitangwa amashuri kandi tugomba kujyanamo.
Leta isobanura ko abanyeshuri bazifuza kujya kwiga mu mashuri nderabarezi bazajya bishyura kimwe cya kabiri cy'amafaranga yishyurwa n'ayandi mashuri. Leta kandi izanafasha aba banyeshuri bazajya kwiga inderabarezi kuba bajya muri kaminuza kandi kaminuza bakazayirangiza nta faranga na rimwe batanze. Umuyobozi wa REB avuga ko wize amasomo yo kwigisha mu gihe yaba agiye muri kaminuza bazamuha amafaranga yose akenewe kandi atazishyurwa.
Uwize uburezi we agiye kugera akarusho. Akarusho ni uko we amafaranga azamugendaho yiga ntabwo azayishyuzwa narangiza kwiga. Ibyo rero mu by'ukuri biratuma aba banyeshuri b'abahanga bakurikiye amashuri nderabarezi twita TTC bakigisha imyaka itatu bakaba bari muri kaminuza icyambere bari kwiga neza kandi noneho niba narangiza bagomba kugaruka noneho n'ubundi kwigisha.
Abari basanzwe bari mu mwuga w'uburezi baremeza ko izi gahunda ari nziza, gusa abarimu bakavuga ko mu gihe cyose Leta itazinjira mu kibazo cyo kuzamura umushahara wa mwarimu nta kizashoboka. Umwarimu umwe twavuganye wo mu ishuri riri mu mujyi wa Kigali utashatse kuvuga amazina ye yavuze ko umushahara mwarimu ahabwa ari gutuma uburezi butitabirwa. Uyu mwarimu yabwira Radio Ijwi ry'Amerika ko umwarimu warangije amashuri yisumbuye wigisha mu mashuri abanza ahembwa 40,000 ku kwezi mu gihe agitangira akazi, mu gihe warangije kaminuza wigisha mu mashuri yisumbuye atangira ku mafaranga 140,000. Uyu murezi akemeza ko icyakorwa cyose gikwiye gutangirira mu kuzamura umushahara wa mwarimu.
Reka duhere ku muae uhembwa 113,000 kuraho 50,000 ntihasigaye 160,000 azaryamo aguremo imyenda aguremo isabune yidepurase ntabwo byava mu rwose. Nyine niyo mpamvu uzasanga umuntu yambara ishati imwe icyumweru kigashira ikindi kikaza nyine bakatwita amazina batangira kutubatiza amazina. Urebye ikibazo ubundi ni amafaranga, naho ubundi kwiga uburezi ukuntu ari n'akazi keza. Ejo bundi haje abana twigishije hano baje ugasanga aratanga ingura cyari mwarimu. Kubera iki? Nawe azi ko imibereho ya mwarimu ikaze, arumva urwego agezeho wowe wakabaye umurusha.
Leta ivuga ko gahunda yo kongera ubushobozi mwarimu imaze igihe yikoraho isobanura ko hashyizweho ikigega kigoboka ku mwarimu cyiswe umwarimu sako. Hashyizweho kandi uburyo bwo gufasha abarimu kubona amacumbi, ndetse Leta igasobanura ko guhera mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka umushahara wa mwarimu wiyongereyeho 10%. Iyi gahunda izatangira n'abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye muri uyu mwaka, aho azagira amanota menshi mu bizamini bya Leta bisoza iki cyiciro kandi barahisemo kwiga inderabarezi bazatangira gufashwa kwiga icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Leta isobanura ko nubwo ishaka abanyeshuri bazajya kwiga uburezi ari benshi, ibi nabyo bizabonwa n'uwabiharaniye.
Kuba turi gukangurira abanyeshuri cyane cyane ab'abahanga kandi n'abafite umuhamagaro wo kwigisha kuza kuturerera, ntabwo bivuze ko abazasaba bose ariko tuzabibaha. Tuzafata ba bandi bo hejuru kugira ngo n'ubundi iyo ushaka ireme cyangwa se quality n'ubundi ugomba kureba ko ba banyeshuri bategura neza kandi ko nibyo ngibyo ubateganyije biri imbere uzashobora kubibagezaho.
Kugira ngo umunyeshuri wafashijwe kwiga amashuri y'inderabarezi mu mashuri yisumbuye abashe kujya muri kaminuza azajya abanza kwigisha imyaka itatu, nyuma abone kwemererwa kwinjira muri kaminuza no guhabwa ibyo byose yemerewe. Nyuma ya kaminuza uyirangije azajya abanza akore mu burezi igihe kingana n'imyaka itanu abone kuba yajya gukomeza mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.